Zambe.
Baba kukia tata, shaka panga kukia tata, kukia tata mulokwe.
Makobi kandenge niniyo. Oh, moni tete, presence na yo eza indispensable na bomoi nanga. Mokonzi pusana yaka zala pene nanga suka suka o. Oh. Pona yemba victoire avant la guerre.
Awa bozo welo se kangamba ngumbango eske boye bi plan ya lola na sije nanga yi. Awe, bokundinga lokola lazalo mikolo minei boyebi 5e jour ezoze la nini e kukia babi.
Yesu,